Gunja music, shit, baby. Hey, yo, banana. Hey, yo, banana.
Black on black on everything natoke Africa. Smama kiwakika, smama kwenye fikra. Ugopa kila dui ya natisha. Keep it real still kwenye close on the hika. Mibaro zidora so kwenye ro. Natambia sauti na natamba kwenye flow. My MC watakuja na wataenda. Barozi niko pale pale. Na chati ni ire ire ya juu. Zahidi na ongeza chachandu na alhamdulillah. Allah mobawa na nandomana noma. Mabibi na mabwana pia wanasema noma. Kama mate kwenye kona unahoma. Kira funda na kupa uhai na unapona. Heavyweight hate drugs from a city call. Yuzi kira upande power niko physical. Maisha yangu ya nakupa best miracle. Ile typical El Presidente, you know. Heavyweight hata malaya wezi Kelly. No 16 ala Kelly. Too much shine to na dine spaghetti. International kichwa checking no still. Kuku machino jogo wa Gigi Hill. Lollipop kila diri wena mila mil. Bombo clap when the damn young rasta. Kila day kila smoke day na marasta. Good girl chichi man look a naked rasta. Hey yo man baby kwan why see your rasta. If you want peace, prepare for war. If you want this, you'll attack more. Yes, boss wanna fake another diamond. I wonder who's Asha, I wonder who's Raymond. Fuck a bitch, hopla. Necha, na temba, na cheka, mbondok, na chumoka. Pepo na kupita, na unafilka, unaota. Jaza kama doka, la waziri, na chota. Hey yo, Mr. Sosa, mlete Brazil, aje kuona mastreka. Mchezaji, anashinda kombe kwenye mkeka. Unashinda wewe, nando wewe, unatekwa. Kwa bitch, tunaka, baka, baka.
I say, Dublin,